Streammusic.org.
Spider on the beat.
Dinesima oje Zambia, mkwenzi wa pene hakuna ishwe la fela. 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 Nevo edisi,
walo ile, minavomule kisize.
Nevo edisi,
walo ile, minavomule kisize.
Mkwenzi wa pene hakuna ishwe la fela.
Kizalo
wana mwama emo, kizalo oto mwama emo, yasina maemo, mamtamezi mwama emo. Kizalo wana mwama emo, kizalo oto mwama emo, yatimezi mwama emo, mamtukuzi mwama emo. Misaza wapen, wapen. Uyo shimbali tuko kopu, misaza wapen.
Mina wapen, wapen.
Aumba tuwele wavele kakatata. Avalo wali wa mwati. Wavatila wana future. No, 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 no. Aumba tuwele wavele kakatata. Avalo wali wa mwati. Wavatila wana future. No, 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 no. Why, 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 why,
why?
Mkwenzi wa pene hakuna ishwe la fela. 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 Nevo edisi,
walo ile, minavomule kisize.
Nevo edisi,
walo ile, minavomule kisize.
Mkwenzi wa pene hakuna ishwe la fela.
Ishwe la fela.
Mkwenzi wa pene hakuna ishwe la fela.
Ishwe la fela.
Ishwe la fela. Ishwe la fela. Oh na na. Ishwe la fela. Smaji. No 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 no. Dine smaji Zambia.
On the beat.